Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam wale moɗo, eɗen goni e bete altinere jetti lewru mars hitande 2021, yamde diana ƴaɓɓuri kesilimaji sappo e nayyi. Ousmane Niale Boule kabaruji ɗo nujire to ɓoggi janɗe to on kumpitata wiide hannden yo ñalom aduna keƴanaɗo hakkeji rewɓe. O yambinte dow sesile addingol e rewɓe, yalla potal ana waɗa ley adunaro hannden mo covid-19 wodi ley muɗum. Hikka ngol yambigol waɗa ley wattu mo tiɗa laaji ngudi ley mali bangal cellal e ndenago. Ley leydi Mauritanie, rewɓe ñongitiɓe mbera kañe dow jambinan 8 mars ley yambingol o ñalloma ɓe dartan hakkeji maɓɓe darane kañen no ɓiɓɓe rewɓe jande muɓen huncaninte hoore. Min kalan hala donsogol e ñamugol pallaɗi. O golle mo sukaɓe korsini sanne arande ana wodi e majjude wattu joni o e wi'a yimɓe finatawa tawene kamɓene ɓe hakkillo maɓɓe. O golle ana ɓeydana suka hakkillo. Yo ɗi woni sembe kabaru ɓeeta ko bisimilla moɗon heɗaɗe studio tamani. Honno mbirunomi on le fuɗɗode kabaruji ɗi hannden, ɗe goni e ñalawma 8 mars. Sisli suɓama hikka ley mali le yambingol o ñalawma aduna keƴanaɗo rewɓe. Rewɓe ardine yalla potal ana waɗa hakkunde rewɓe worɓe ley o wattu covid-19. Ley muɗum rewɓe mali darti ɓeyda wattede ley golliɗe dabireji ɓamete fa ɓeydoreene faam. Keɗen Oumar Waygallo.
Le hitande hikka nde 2021, saabi ñaw coronavirus, yambereji kewɗi gattake ɓe kollitiɗe nokku noddirteɗo Kuluba. Ɓe gaɗan toon écran ngaji ɗi kañe nokku noddirtiɗo CICB e centre Hawa Keita. Le ɗeɗo nokkule ɓe kalan ko nayiri bangal ɓantare rewɓe, kañe tiɗallaji ko rewɓe ele jogui. Non laamiɓe suudu ministre humnino kabar haqqeji rewɓe sukaɓe kañe galleji le leydi meɗen ndi hollitiri wiide. Ɓe mbi ñaw coronavirus o kañe waydi ndenago ɗum latiki sababu so rewɓe ele ɓe keeɓe muɗen ɓuyti. Le on ɗo wattu fof ɓe gondi e hollude metti mabɓe bonandaji gatteɗi fewde rewɓe kañe ɓiɓɓe rewɓe dow batte waydi ndenago ko woni le leydi meɗen ndi. Ɓe kolliti so anniyaji ɗi ana ɓamedu fa hande rewɓe ele ɓe gatta ley hen koyɗe muɗum en eɓe kaja haqqeji rewɓe ndewe. Yoga e pelle rewɓele wonɓe ley leydi meɗi ndi kay kolliti wiide leydi mali ndi ɗum wonde yarde yewso jaati ko nayiri bangal haqqeji rewɓe. Ka fande ɓe kolliti ɗati kewɗan ka nanguede yalla jamare nde fano fonde.
En jaran joni kifaso gendi gondi ley laamu yoroso région Sigasso mande hende rewɓe o nokku jogoni ñalawma keƴanaɗo rewɓe o. Hono ɓe jambinirta 8 mars keƴaɗo amen gonɗo ton ɗon yoroso ton Ali Haydara anni hawri e rewɓe ton yogaɓe anni ko heɓina ndu facci tan. Oumar Waygallo.
Miɗem nokku noddirteɗo kifoso iɗum woɗɗiri ngallori yoroso nde ko yaata kilogaji capantati e ɗiɗi. Kamɓe rewɓe ele gomɓe ley oɗo commune ɓe kolliti wiide ɓe nayirto bangal e yambereji woɓɓan to ndu kollitiwiide kañe en ka andana yalla yewtere nde ana woodi feyi yambere 8 mars. Kamɓe yambinoɓe ɓe kolliti wiide yoga e golleji ɗi fu nayirto bangal wadde balaniji kañe e ko nandi e muɗum. Fa yambereji ɗi beela rewɓe ele hewɓe kolliti wiide keɓay toon disaji ɗe ɓe noddirta 8 mars ɗe. Ɓe mbi wala fu ko laamu o faabiriɓe ko nayiri bangal muɗum. Noon kanko noddirteɗo Mariama Tangara debbo gonɗo nokku noddirteɗo kifoso hollitiri wiide o wiwama haaja ñalawma hande o laamu o ƴeeyal hono ka hani faabiradeɓe ko nayiri bangal disaji ɗe. Fa nde kanko noddirteɗo Mariama Tangara o wi madaradiana kani waɗede dow hen ko nayiri bangal huncande rewɓe worɓe fu hoore yalla yirwirana waɗa le nokkuli ɗe. O wille oɗo nokku kamɓe rewɓele ɓeɓe gondi wadde dow hen golleji ko nayiri bangal moƴƴide caabunɗe kañe ko nandi e muɗum. O wi rewɓele woɓɓe ɗon kani gollude hon ɗiɗo golleji gooti yalla na faaboɓe. Nokku noddirtiɗo kifoso rewɓele hewɓe mbi gatta toon yambere nde saabi de keɓay disaji ɗeɓe noddirta 8 mars ɗe. Ɗum ko Ali Haydara heɓini kifoso studio tamani.
Onno rewɓe mali fuuni rewɓe ñongitiɓe mera ley leydi Mauritanie jambina altinere hannden ñalawma aduna keƴanaɗo rewɓe. Ɓe kawriti ley cakkite yontere nde ley danki ngoti fa ɓe kala haala ndenago hakkeji maɓɓe e nanndugol sukaɓe rewɓe l'école jam e dewrintinal hono ɓe birfitirto hono ɗum ɓe birfitirto ley nokkuji maɓɓe. Oumar Waygallo.
Kanko laamiɗo pelle rewɓele gomɓe d'accorde nokku noddirteɗo mbira o holliti wiide tawede wiide ɓe jogui tiɗallaji mawɗi ñalawma hannde o fo ɓe gondi e landinade yambere 8 mars. Wattu joni o wiyoɓe kaja haqqeji mabɓe kamɓe rewɓele ñongitiɓɓe ɗum huncene hoore. Le haalaji makko ɗi o wi pelle ONG1 ana le nokku o ana gondi e faabadeɓe ka ɗum e tawde foɓe kaja ko nayiri bangal no rewɓele ɓe jangguirta l'école ɗum huncene toon hoore sukaɓe fati gatte e dewle ila jonayi. So tama sukaɓe rewɓe noon joppe jangine l'école hakkeji mudden to ndewe do tawede fu be koliti yido wonko wonde e yarde yeso ko nayri bangal huntiande hakkeji roobe hore kanko no docteur Mariam Walatu Mohamed Ali o wattu jono o mo yeli jam e tejere warta le leedi ndibe be jaawa yalla be mbirfito le nokkole mabbe de leedi ndi warta honno worruno arande no be keba ton diyam be keba ton nyamduuji be keba kala ko be kaaja fu huntine hore jam e tejere warta le leedi ndi do tawede fu tay ko tobe wobbe kay koliti wido ko heewi ana heddi ko nayri bangal huncade roobe de nyongiti be hore
wi marsa nyaloma o gnyaloma go golle wonna wala studio tamani landeke gollandol le comité communautaire golleji o nyaloma kejanaado hakkeji roobe leemal kerden ko Moussa Drissa Guindo goto e comité o ko jaabi gollandol Aissata Diarra do facitan Oumar Waygalo
wala fusari yawon godungol le leedi ndi koliti te wiide 8 mars golle wala yo gonga jaati le cuude gollirde godde anton rewbe le be faaba muye watte feewde mabbe wiyebe njoppo golle nyende mudun irum wonde yambinede le leedi meden il hitaade 1994 ko buri duubi no gay joyi wattu jone e mbawi landade jaati fati odo nyaloma golle kasobe landano dum ko wete rewbe worbe fu potako be jewto nyaloma o fati o golle tay rewbe worbe fu gollata yimbe fu no ko gollata
sakirabe andon di kabaruji fodo mbaa hebude di do bembe ande de ndu hello amen Facebook e compte Twitter ko wana 8 mars kabaruji kewdi ngadi le balde cagitiide de na hon Oumar Waygalo
Ousmane Niali Bouli ko nayri bangal sariyaji Amadou Aya Sanogo sariyema ko an domtano kanko yimbelbo hayfidaabe le ndedo yontere dum bortinaa fa alkamisare sappo go o lewru marsundu suudu ministre ndu wala fu ko halido hen ko lati sababu so bortini dum Niali Bouli sen jari bangal cialal fa hande kambe doktorambe be gondi e jukitaade murtere mabbe de le cuud doktoroje kati kanye e bomoko dum e tawede fu pelle tiagon tobe doktoro embe ko liti wiide ana gondi e golloton sedde sedde be gondi dude elamu odu se nayri ki faande bangal cialal Niali Bouli aljumar jabbi non de mali hebi pese mudun de ko nati le leedi ndi ko idun ya fay ujinaaji temetete chapane jenay e jeegom pese kambe doktorobe wonbe le leedi ndi be bibe gonde yidude faabe joto yelono pese de kani fudirde Niali Bouli en gardan ko nayri bangal tidalaji le leedi meden di fedde o tiande holliti wi ko budi yimbele milioji joyi kani en jogi dido tidalaji le tem dere fu chapane joyom e goobe yorobe non be binyo coronavirus fa yetto yo no wotto wonte wayl tirade kanye tidalaji lati sababu mudun en gardan gawo mbirki sembe caldi dum fuddi le nokko idum hani wad ton ko yata balde sappo le mbirki sembe caldi figol ballon worbe kanye figol ballon robe fu wara wadede le hen Niali Bouli
Oumar Waygalo fama masane a jarama soldasi e mali wondunobe wadde lugongoji le lamu boni le region mopti holitama wede chami do tugol dum wadi kenyan wattu yamde janal yabere silimaje chapande tati dum wonno ko comité l'armée goto holide bi militaire en jaddo barmi le mudu nayo ana nawni sanne dum holita le communiqué bi beedi wide do tewdbe wadde o bonanda nayo e muben barama be teti do kake kake kabirde sanne don saade e nyamugol palladi yo golle mo sukabe ngattali leedi meden di sukabe famarbe ngatta dun be dubi jetti yaade dubi 12 e be ngadira dun manaji pibirde poli kaaje bolifa yotade loci faabe nanga palladi gol don sugol palladi ana jate hono jande arande sukulel gorel e dun wadana o latodo gorko jango munyal tinare e gorga ko dum wonno ko andimbe fina tawa kuliti en wide andi ko Mariam Moussa Harima ga hebe ni endo facitango mi e Oumar Waygalo
am baza faga gasu
meden don so palladi fami nyama tew min dentinan kalis defude min dupan tew palladi o fami nyama tew palladi yo safare non ana sawra doyru
aw so so frage
be do sukabe be koliti wiide so bami faabe kebi palladde be defan nabe duppi e kawre be nyama be bi wana suko furduwa e nangude fallandu sina suko tawre hakille
na zara bata na basa
sini min ji fallandu min piloto dum ataw mi den jogi manaji pidde poli amen na loci na du tawe chabbi amen wati yoga juude jaati min nangeta dum faale lugge mi den nangira de tuuge wakati yoko
abu so wala basama
be bi wana fallandu furdube nangata be jewan fallandu be kaja
ko liga kumle
pallo koy pamoro koy kanye de min nangata dum be ingala tew sanne palladi koy boddeje di min nangata kanyi ana pay ne ban hewi mube di min nangata
lamini wala kwa
yoga elami be galleji kolitiir suka be an kani heddade wadde dum sabide dum beedinambe hakkille kanye birki no be kan nangir de taba Moussa Bala Balo
gelé chassé
donc c'est que palladi abban jabi mim don so palladi ko sabi nan demi salo suka be don so palladi fa ladda don sanke lobbo kana tawe pudra ile chuka kuma arande ko anateno jati do latto don sanke palladi ko don si famirte
margu yakil tuye
ngongana pene honno be birte bamaran koorde tew fallandan buri tew ciofal welte be bino defirteno tan sendata dun
kabaru nyaw covid 19 himbe nogo ya wonno be nyaw wonange nyalo makanya didon cantana wala ka fu yude do woni ko wadi alan kanya jeddi lewru marsundu ko na le leedi mere ndi warde hande himbe ujina jetton e temede njoro e chapande jetton woni be nangi santana be ujina jiegon e temede nayo chapande nayo e go yube temede taton e debbe sapo e jetton kerden joni kabaru acti covid
Sijota mani
Ila nyaw coronavirus o bangile mali kebal ijin ngaji buyti fasane leleedi meden di e wi jomben ijin ngaji be kolliti wi de dun darni golle be hewbe joppa golle be jomben de gollide anandarta e lamu o fi dabareji faabaade ijin ngaji di e gollobe mudum anni ko kalifa goyta hebeni do faccitang Umar Waygallo
Ablay Kulbali kanyon PDG do neban mojjinte nokku mo no dirta ba Mariam Segu o yu coronavirus o dun lati sababu so tid alaji kewdi juttibe don o wadi no dango fewde lamu o
daga piesu de
piesu jamma di fuf tagal leedi e wata dum jogi jati tid Allah kebrudi batta nyaw coronavirus o usine ngaji semdete mbawa fi hinnaade guleji mabbe ko warata temdo njoyi bele golata li o do usine o su biye su nebam su sabule ti Allah ji di fuf no billi e o do kabar o dabar woni fuf bala so na darde lamu o fude dabar taro tid Allah
sabe kutte nyaw coronavirus o kanko no dirte Abu Dembele John Soud Abba Sukabe njoyon wattu juro nayri ki bangal sottudu yugu yuguji yallo mo hebanmo hun tiana gal mo sadaji makko hore tiagal ko usine o yoppi mo tafen ka fande o wi wala fu ko fabira
alhali nyaw covid 19 wurini litti lo jati mi goni mu don galle hino jaguji ciwdi wona fi hunde ya funde e fudode ko war mu dun bi noddi min tutut min kal sesere gilanden wala ko mi mati to ngonga hali an hani lamu o fa bo himbe
mi titeden wiri tiagal usine ngaji di nokkule kewde kutteji nyaw coronavirus o yotti
kedden joni landol kedotedo en goto professeur Yakuba Toloba notongol kanko wonno ho radio nokkudi do do nyaw covid 19 sawrote les sous du docteur hôpital Pongé
tama eden bawi holade o do vaccin AstraZeneca o vaccin la toro sababu be dari le njangul hore cellal me ko buri hawde ido vaccin ngay di fuf nafakaaji mabbe ana yoto fa tapana jena le temdre tabane vaccin ngay yugaaji ana wodi di mi no sol ton non tono ko wiete BCG di nafakaaji mudu yerta ko fay tapana jitti le temdre tabane e no toro di denno ngongo jati alhali mbawdo jati tedade nyaw
o kaduden e acti covid handen jokke tabade wajuji docteur 1 fanden do nyaw coronavirus o denandu sakirabe modon
Sijotamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe wotto on nangiri en juude andon di kabaruji fodo mbaa hebude di do www.studiotamani.org do mbaa du nodude do numero via mo 37 321 fakiti ndon di wassalam